mbozi wama Eyo bangi bakuwana Naye bakulimba Ekitufu si kyekyo Okwogera ku mukyalawo Bakoze ebitatuuse Bamuswala ne munno bomuswaza Okunyumya ku musajjawo Olw'ebitatuukiridde Bamuswala n'ekitiibwa kibula bannange Sajja sajja, when you baby on New York, over chicas casting your when you baby on Yumba, not a young Yumba, be better than Yumba, baby to Tura. Sajawe, we mutarika sajja kamu, we rata musanira ya tunderu abana. No mulire nsonga za kuwa, nga nafunyo, mbyani ya kutuma uyoko tuse mbozo. Mzene muwa magezi, ye chekinge, na ye andi wako mzimu na chejire seba umukayala. Umanjifa batu abamu, tuline tondo. Sokola kantu katono embembero njita Soma muno ya yagala Mwige bulikantu Obando ito mulero nja kume unya Obera chisajja sajja Kwanyu mbebyo mnyuyo Oba chikazikazi nyo Kwanyu mbebyo mnyumba Ngatebyo mnyumba nyo Bibera vya mnyumba Yeah.